Daddy, you go Sweden. Mommy, you go Holland. Na mi mi na in the States. Na 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 na.
Yes, yes. Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
Ibra.
Zero. Hini yenu tena. Asante sana home shopping center.
Sante.
Zulu. King Cassidy, he need the harbor record one.
Sana.
Petty money wa kuwache.
Petty money.
Shabby the belly, dama Natalie.
Yeah. Asante.
What I want to a bowl of flavor.
Sana.
Pati ngubi jiwe. Jitty dollar. Rest in peace, my homeboy brother. Ilala. Tunabona kupop my champagne. Kariyako. Tudo. Sema wayo. Legendary brother man, bado nang'ata ngu Julieta mpaka leo bado nakoma. Bongo flavor naiweza, naiweza kuicheza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda, inanifanya kila siku mimi naringa mama. Bongo flavor naiweza, naiweza kuicheza na kuimba mama. Bongo flavor naipenda mama. Chezesha jipinde, fanya wainama, wainuka ipinde kama wainama. Chezesha jipinde, fanya wainama, wainuka. Mama, 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 wayo.
Flavor.